This is DJ Protégé.
Na mizinga hawakujua situko mavela ye wakaita polisi kumbe polisi pia ni shabiki wakaficha msosi wakatupata na dishi mezani
rumba imetamba sauti soni na dieri ya kumechacha
kila kona yoyo
kwenye extravaganza na mbili alipofika alifunika
Wakatupata tuko ndani nao Wakaita makanjo Kumbe ni sisi huwalipa salo wapwao Wakazima mitambo Shabiki wakabaki kwenye denzo Na iwe buzu kwao Tunaongoza wanafuata nyayo
Rumba imetamba Sauti soli na dieri ya kumechacha Karibu ni kwenye extravaganza na kristo lalipofika
Wakageuka kuwa wafuasi Wakaja na magini Wakapata tushazama kwa dini Nyele za kifarasi Lakini sini moto ya makiasi Risasi mwendo kasi Dandi ya ni msi watwe na po
Rumba imetamba Sauti soli na dieri ya kumechacha Karibu ni kwenye extravaganza Kaskazi walipofika
This is DJ Protégé.
Kwenye mwana vangu unavonga, unavo kwenye bati au bustani ya maua. Mwambie nampenda, ananisumbua. Mwambie nampenda japoka uchubua njiwa. Peleka salamu, salamu zangu. Misi na hali, naona mawingu. Nyota nyota mwezi, kizungu zungu. Hali so shwari, aki ya Mungu. Nimeshazama kwenye penzi, naweza sema nimepangawa. Mwambie siniwezi.
This is DJ Protégé.
Tiki ya usikimia yeah. Kitu na kuahidi au taibo eko kio na mimi yeah. Mali nimekweka nmali seye kamu ingi ine. Roi na kuita itiki ya usikime yeah. I wish ungejua tu so kuzingua tu. Nanfungia roo yangu nkikfungulia ndana jona jiambia mini sumbua tu Na kitu na kuahidi au taibo eko kio na mimi Mali nimekweka nmali seye kamu ingine Roi na kuita itiki usikimia Papa said I will find you and now I see Hello Hata tukiko sana isikie nafsi Hello Inomba usiwe Mkali sana ukiziwi waro Hello Mama usiwe Mkali sana itikiaro inakuita
Hello
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 Protege.
Oh, why, oh, why won't you buy me some time that I wouldn't need back? Oh, you know there's moments I wish I could go back and tell you that, yeah. Tell you any time to know you. Tell you I've been trying to show you. Show you how far this thing could go if we just hold space for love in a higher plane. I love you, by the way. See, we all bleed the same. Oh, yeah. I've never seen you glow up like this before, yeah. I'm taking it back, oh, hold up, let me whisper, yeah. Yeah, I've never seen you glow up like this before, yeah. You're taking me back, oh, baby, I'd like to know you. Yeah. I've never seen you glow up like this before, yeah.
Follow the life of the party, DJ Protege, on Instagram, Facebook, and Twitter, at DJ Protege Kenya.
I'm making beats, catch a feeling, elevated vibe, and I'm staring at the ceiling. A lot of pain, but I'm healing, remember rocks and trees, mother nature had me dealing. But now I'm vibing on a payroll, gang, eating with me for my dogs, I'll never say no. Hottest in the game, but no, they do not play no. Hottest in the game, I'm blowing up like a volcano.
Crept on the scene like whoa, whoa, whoa. If they talking green, then I go, go, go.
Hey, but I saw them in my show, show, show.
Swimming to my vibe, cause I flow, flow, flow. Man, I got the kick, I got the do, do, do. I'm an African team, dripping slow, slow, slow. If they done know, now they know, no, no. I said if they done know, now you know, no, no. Hey, can you dig it? Now I'm balling now, so they really wanna kick it. Flow, stay strapped, are you sure you wanna stick it? And they staring at my eyes, talking about they wanna lick it. Send links, now they tell me how they click it. Blooming like a flower, ain't they really tryna pick it? Big batty gal, I ain't talking about cricket. And my flow too fly, it ain't nothing but a ticket, If they done know, now they know now. Pull up to the show and you know we gon' show down. 2-5 flow, man, I do it for my hometown. Man, I gotta get it, I'ma do it with my own sound. Crept on the scene like whoa, whoa, whoa. If they talking green, then I go, go, go. Hating, but I saw them in my show, show, show. Swimming to my vibe, cause I flow, flow, flow. Man, I got the kick, I got the do, do, do. I'm an African team, dripping snow, snow, snow. If they done know, now they know, no, no. I said if they done know, now they know, no, no. It's like I do this on the regular. Ballin' out, I do so they know that I'm a predator. Best in the game, and I don't see a competitor. Step, 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 step,
step, step, baby.
My sick flow, my wrist cold. Me a number one in my city. Me a wake up, cocorico. Plan my day for that dinero. Cause me a do it for my city. Oh, I can listen to Gasikio. It's in a time ya kupoteza bro. Out here rapping the 254. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. Cause I've been grinding for too long. I'm catching flights just to get back home. Got some fake ones on my iPhone. Cause I'm out here switching time zones. I'm on your radio. I'm switching time zones. I'm on your radio. I'm switching time zones. And you already know. On my wrist, all this gold on my neck. You don't think I wanna risk. See, I walk with grace, still can't keep up with my pace. If you've got something to say, come and say it to my face. I stay in your place. I like my whiskey, no chase. Hey, guys, I in a dress. And I came with finesse. Hey, cause I've been grinding for too long. I'm catching flights just to get back home. Got some fake ones on my iPhone. Cause I'm out here switching down low. Ready up. I'm on your radio. I'm switching time zones.
Oh, yeah.
And you already know.
Nowadays we keep that money in the safe.
When I come around, your honeys ain't safe. Last night was a movie and tonight is the same. I heard so-and-so couldn't get in. What a shame, I'm on airplane mode and the Mary Jane. I'm an entertainer, baby, let me entertain. My gang, Nico Noma. Money talk, stocky kubonga. Oh yeah, number one is what I'm thinking. Tequila, what I'm drinking. I hate lame niggas and I love pretty women. Big business and fried chicken. Biryani, Indiani. I put the killer in Kilimani. You should ask about me. Yeah, I'm on your radio. And you already know. Yeah, this ain't nothing but the regular, degular. Fresh Africans from the East Coast area. Swagga bala causing mass hysteria. Now we keep security at the barrier.
I've been grinding for too long. I'm catching flights just to get back home. Got some fake ones on my iPhone. Cause I'm out here switching down flow. Radio. I'm switching time zones. I'm on the radio.
Still a sick of blind
Vijana, tuachemie darbati. Ndio manake, tega masikio. Ndio manake, twende kazi. Vijana, tuachemie darbati. Nasema, tuachemie darbati. 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 Kuna vijana, tuachemie darbati. Yo manake, tega masikio. Yo manake, twende kazi. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati.
Unapata vijana, wameketi keti tu. Wanavuta miadarati, hawajali. Wanapoteza wakati, hawana habari. Ukivuta miadarati, inaribu akili. Inaribu paka mwili, wametuli tuli tuli. Wamebaki jobless, kushoto na kulia. Manze, wanalia, hakuna kazi. Wapate kazi, waishi vizuri. Waishi, masa mazuri. Mambo iwe powa, yani iwe safi. Bila wasi wasi.
Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache miadarati. Vijana, tuache miadarati. Nasema, tuache
miadarati. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Yeah. Welcome to paradise. Unajua ni nani beast hapa. Na lepo za udeadly uko unajua zina exist hata. Na kuombea daily ufike mali una aim. Before ni dead ni jenge na V8 baba. Before they play me nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Sajari ya utona ma mistakes.
Inaitua sajari.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
Swenda kanya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh oh fire. Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up every your mind, yeah. So dry your tears. Daddy, don't you worry, boo-boo, have no fear. Mom said, piga kazi while I'm young and strong. I said, for you, I'll be strong for 1,000 years. Stel zangu ni medley, dash wanga deadly. Marapo anona movie, dash wanga jetly. Singa mani MC, zangu zina message zawa, zina ziko MT. Dash wanga mzi, kirado, geuza flow. Mwisho mwezi kuna tebe, but at least kuna domo. Mazote watandika kuni diss, itabo. Na mbye nani amekupea this many hits in a row, row, row. So dance for me, babe. Just dance for me, babe. Dance for me, babe.
Just dance for me, babe.
Mini jina kubwa labda tuzungumze na babako. Gari kuboma ni shanga utaitishwa za macho. Bai mtumba ukihopa ijabeba kikulacho. Vibes tunakupa kwa unapenda jenga hustle. Lines tu sinakujo utasarenda mako. Ni like tu atakani meka watu moja mbaya hapo. Hii night kwe true ati kesho jone kwa mpasho. Hii life wezi jua so tonight please. Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Whoa, whoa, fire, you know I'm right. Welcome to paradise.
Girl, don't just fantasize. Lights up the Rio, my mind.
Mapenzi kibofu macho yana tongo aya na mwenyeo da maridhiano vijana kata mamodo na ana chongo
semi huru ila
upendo kwa yari wezi fosi moyo aso kupenda mupe kisogo tusipotezane demu silete nyondo
semi huru ila.
I need some love now, some real love now, oh, oh. Yaloni kuta sitamani nipe pombe ni mwage rati. I need some love now, some real love now, oh, oh. Yellow ni kuta sita mani, ipe pambe ni mwage rati.
Oh, mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta.
Oh,
umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa hata na Teresa. Mama niko solo sina keja niko lojo kizani utalamba ukijai kukiona akifika Erianda msokona wabebe na kiondo ukiguza kanyondo fika kani joto chine waba wachokoko
ikikupa silver goro ntape ya kamene jumini girimba kwa shea kama meme kukaf na uloyo zote nliachanga tene jusai na royo fisi ukitake gembe chuna kindovu badai kekate pembe yuno nyongo wa kekate kakadere napenda kwa ndolo kini vishanga pete jusura simbovu kumbao si lazima tembe.
I need some love now, some real love now, oh, oh. Yaloni kuta sitamani nipe pambe ni mwage rati. I need some love now, some real love now, oh, oh. Yaloni kuta sitamani nipe pambe ni mwage rati.
Mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta. Oh, mapenzi safari, kiri the end of dondoki. Ila yanaweza kukosta, yanaweza kukosta.
Asti, asti, songa na biti mama. Tingizi tukidogo kama umbeleka mama. Nambari saba mama kami ni mesi mama.
Oweta chok.
Inanifanya, mimi napagawa, nina zafa, navo ipapasa. Nipe maji, mama nipe dawa. I go slowly, enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tunde pole pole. Go slowly, enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tunde pole pole. Focus with the beat, mommy, move it with the tempo. Your body please me, I take you to the tempo. The way you run, you don't make it to be simple. The way you tease me, na smile like a dimple. Acha maringo, mami mini gringo. Kata kiuno, mami la da tingo. I got the sauce, mommy, yeah, I got the fimbo. Chaba idos, mbaga yandike ka wimbo. Her body pretty and she beautiful. Her body juicy and she edible. She is a fine girl, little boy. Forever mine, unbreakable. Asti, asti, songa na biti mama. Tingizi tukidogo kama ume inama. Nambari saba mama kami ni mesi mama. Mbuna ni tesa mama, inaniwasha. Navo songa fasta, inanifanya. Mimi napagawa, nina zafa. Navo ipapasa, nipe maji. Mama nipe dawa. Go slowly, enda pole pole. Mama please ebu go slowly. Tunde pole pole.
Go slowly. Ayani DJ City hapa leke na kono kono kunya mina niko nani vito kata kata lakini mapuwa jisema kwenye vito wajisema.
Boy child, daki unaumia. Boy child, daki unalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we tulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, pana chilia. Tunajua mwanaume ni kungangana. Hata huyo manzi mrembo muombe namba. Hajalishi vile surako inakaanga. Mwanaume katia dem mwenye unatakanga, yeah.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. Boy child. Boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule dem anaweza katumiza roho.
Yeah,
can you miza roho? Boy child. Yeah. Hakuna yule demaneza katumiza roho. Nea kani umiza roho.
Oh boy chal,
boy chal,
oh boy chal,
boy chal,
oh boy chal,
boy chal,
boy chal,
oh
boy chal,
boy chal,
oh boy chal,
boy chal,
oh boy chal,
boy chal,
boy chal.
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisha uko na ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child, cha muhimu ni kungangana. Junataka kuishi life ipi sana. But life yako imeja tu malana. Kila kitu unafanyanga ina maswara. Njoki njerishe rikesho uko na Sara. Nasikiadi umekunja mama Sara. Unajenga do lakini unenda Sara. Ukidunga kiatu kali ni masara.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But me the hustler.
They want $1 million. They want $1 million. Boy child, yeah yeah. Hakuna yule dem anaweza katumiza roho. Yeah, can you miza roho? Boy child. Yeah, yeah. Hakuna yule dem anaweza katumiza roho. Yeah, can you miza roho?
Oh boy child,
oh boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
oh boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child,
boy child, boy child.
Ati umesema dunda dunda. Ati una dance rumba rumba. When your waist is a good time, yeah. And you looking for a good sign, yeah. Tonight we are dundaing. All the pretty ladies are kujaing. Feeling so high, we are flying. Everything on me, I am buying. Say yeah, you fine. And you looking so good, it's a crime. Say yeah, good time. And I think I need to make you mine. Usiende kwa sababu unajua tuko wapa. And you know it's a good time. I'm bout to nachapa. Odi dance to the beat. Shaku shaku with the feet. It's a good time. Kila mutu dance with me.
Good time. Good time. Stop wasting good time. Good time. Because that is where you go wrong. Good time. Stop wasting good time.
Bonge la good time, bora uko high. Ujana ni moshi, si tunafurai. Hakuna kujidai, we say tumangwai. Tunapiga party mpaka watu wanazirai. Ukiitwa kadeti, unakuja peke yako. Wachana na beti, wachana na mabese zako. Napenda dem thick, sabu miti ni dawa. Chubamba good time, kama kawa. Party ni hare, keroro ni maje. Dem ni manze, na pesa ni maganje. Mzungu ni mlame, mgenge ni kame. Tunakula good time, hakuna kwenda wrong, yeah.
Wasting good time. Good time. Because that is where you go wrong. Good time. Stop wasting good time.
Yeah, yeah, yeah. Oh, nah, nah, nah.
Because that is where you go wrong.
Them call me Arrow Boy.
J-D-G. J-Protege. J-Protege.
Yeah, 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 yeah. Yukwani mungu alikuumba na material gani we. Dani ya mishipa zako, kuna damu gani yo. Hey, hey, hey. Una roho safi nyopio kama pamba. Napendo na vyo ni papasa. Unavutia usiku na mchana wewe. You are my better half. Keep it down low, you are my full stop. Now I'm a better man. Before I met you, I was a bad man. Kenyo lifanya juzi juzi, come do it again. Che wako ya rudi. Embe dodo, embe dodo, yangu embe dodo,
This is DJ Protege.
Wewe unafanya roho yangu yende bombastic. Bombastic, siwezi piga kona kona, you are fantastic. Fantastic, yeah. You are me food to my soul. Baby, you are me sunshine. You're more than a silver na goro. You go to work, be you a sweeter than them. You got a killer figure hotter than them. Make me fly over them, coyote be sad than them. You make me want some more. Can you live on your juicy juicy? Come do it again. Che wakora duli, come do it again. Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo.
Embe dodo, embe dodo. Yangu embe dodo. Embe dodo, embe dodo. Gabi put your enemy to shame.
Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado.
Na 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 na. A new day is dawning. God's sunshine is shining. Take a step, you're the best, and you know you're gonna prosper.
Naamka asubuhi, msela sina wodi. Devu amepata ngodi, so and I feel sorry. Kumpata baraka zake sema hallelujah. Kumpata baraka zake sema hallelujah.
I'm just content to bless, I say my hallelujah. I'm living in that life, I bless, I say my hallelujah.
Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado.
Say na 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 na. Ah na 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 na. Ah na 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 na. Shake your head if you feel okay. Cause a lot of you think to me. And no worries now get to me. And nobody now say to me. So me have to stay thankful, cause the Lord give me more than a handful. Me I live my life abundantly. Father God, Holy Spirit, them a watch over me.
Lazima niseme asante, Mwenyezi Mungu umekuwa kudi kudi. Umewaeka maadui chini, sunajua Father God umenifanya mshindi.
Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado. Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado.
In a blow, choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door. Oh, do you wanna miss now? Let me switch on a hardcore.
These streets we bang, give your man a guy get your anger.
Yeah. Another get another.
kamusha nisoma mpango mzima ngili goma lapa moko linavokonda na unakonda twende nalo goma lisha jiachia twende nalo ah oh, oh, oh. Linavokonda na unakonda twende nalo goma lisha jiachia twende nalo melisha ngoa nanga basifanya hima usiwachwe nyuma
sumuke bade la kaslegia
twende nalo
Take it slow, don't rush it. Hands on a kangoma. Medical this game, medical that. Super poison, I'm Chicago. But I'm in the candle, licky licky that. You better know. Them call me a robot. Then you call a kashamba, who go fire and die. The quaker who go to the final. Hey, hey, hey. Then have your quenda. Now, na quenda. Twende nalo. Go malisha, tia, tia. Twende nalo. Ah.
Every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh, baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha twende kwenye keja nikapige show. Ujue anga sio ligi ndogo. Oh, baby, come slow. Nataka nikuonjeshe mhogo. Akisha tunde kwenye keja nika pika show. Ujue tenga siyo ligi ndoka. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. Oh baby, dance for me, yo yo. Oh shorty, dance for me, mommy yo. I like the way you smile, baby. I wanna take you home with me. I wanna go to downtown with you, I wanna buy you new car with me. Girl, it's an African love, yeah. Girl, it's an African love. And I'm in love with an African girl. In love with an African girl. I wanna get you high on African love. High on African love. Hey, I'm in love with an African girl. In love with an African girl. Oh, yeah, yeah, yeah.
Follow the life of the party, DJ Protégé, on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protégé Kenya.
Wabebe,
stilo.
waskie wabebe skilo wabebe waskie wabebe skilo wabebe waskie wabebe skilo wabebe waskie. That girl, she a bard and she know. Check it, villa, mini marda, shiro. Like a snake, body girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kaki nyonga. Me napenda vile haga inasonga. On the floor, kwanza beat kikonga. No life, fine, girl, umeni roga. Understand, kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. Tarifo tunakujanga na rende. Boy vupa tunagwash na bireza. Big tune kwenye club wanacheza. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinareko area kwa kisha. Bafiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinareko area kwa kisha. Bafiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinareko area kwa kisha. Bafiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha. Kikuliza ni nani ulikuwa busy wakisha. Basi njirani ukukanda ulikuwa busy wakisha. Na shemezi kuta kwa sana leo amezi wakisha jo. Nikubaya moriongori ni kumatisha eh. Nikumatisha. Nikumatisha design bila kupatisha. Kuna kikolo kinare kuere wakisha. Basi ni mamoshi zatoka hadina diricha eh. Kumbiga luko msafi jume tumatisha. Kukuna kamutu nkazuri na kame matisha. Mamba kuhanya biriganya bado me matisha eh. Na kangoma kengine kane ito matisha. Ini ngoma ingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare ko area kwa kisha. Bafiri mamoshi zinatoka hadi na dirisha eh. Ini zimenishika 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 yo. Mali mefika zimenishika zimenishika yo. Zimenishika 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 yo. Niki zimenishika yo. Eh zimenishika 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 yo. Mali mefika zimenishika zimenishika yo. Zimenishika 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 yo. Niki kimenishika yo, eh, kikukukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha yo. Kikukukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kikukukicho kimejificha, juni kimbicho eh. Washaki, nyo kende cheni, kivute kinge. Adiko brain, kitamuki. Saya reini kiki eh. Adiko vein, ati washaki. Nyo kende cheni, kivute kinge. Adiko brain, kitamuki. Saya reini kiki. Adiko vein, tunifanya mara mingi niko hoa. Kwa kifua, nukivuta. Na mamore wangu wote swa napenda kuzi. Kutoka ngware hadusi kusushi ndaka tuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedi sa queen adizi na fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chagi, zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Niki, zimenishika yo. Zimenishika, zimenishika, zimenishika yo. Mali mefika, zimenishika, zimenishika yo.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Tau chui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Tau chui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani date tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya madha karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono pati tuma demu wakishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzi ata kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chwerea sambu metengenezo na nyama ya chura. Aye.
DJ Prodigy.
Naiwake. Naiwake.
This is DJ Prodigy.
Naiwake. Mimi, kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui utajua.
Niaje Empress netwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dago. Juzi juzi nilikuwa ndani kanjo. Kesi yangu ati mini boy fajo. Imekuwa siku mingi tu msako. Mi upatanga ma lap dance na vako. Na madem wangu wote ni wangambo. Mini one time killer kama Rambo. Kanambo na madiaba za manjaro. Manjaro na madiaba za kanambo. Mahanda stuki kulanga mavado. Pitia mtani ni kuonyeshe mambo. Naiwake. Naiwake. Naiwake.
Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau chui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau chui utajua.
You got the keys to my jeep. This is tuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka,
speedometer. This is DJ Protege. Busy, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Kakuku ni ndege. Basi samaki ni meli. Kangoma ni genge. Kwa mikrofoni mimi mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita tona watiaji. Nikiserereka. Napenda ndogo hiyo. Na ndimu. Na jagia maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition baby full speed. Ski accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer. Accelerator. Speedometer. Kuserereka. Speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kind like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni kecha, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, baby full speed. Ski. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator, speedometer.
Budo na chorea umadam. Buda zimiraru uka dance. Weekend yo iyo imelan. Mkoba kila lisha unda plan. Batisha hizo keku na majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to lori. Hakuna idha youth man we to lori. Old di kabisa turore. Meda ofisi turore. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangoma kama nyaisanza tuku banju. Ushagibuka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sareye tube tumegaramia. Chiki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo na weza kupora. Chu wengi wa ukondani ni wako. Chiki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Oldie kabisa turore. Beda ofisi turoye, turoye. Alafu zikishika shuka na majani. Shuka na madam, shuka na majani. Alafu zikishika shuka na majani. Shuka na madam, shuka na majani.
Don't go, I'm kutain. Tatezoma number, I'm futain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya nina baki, I'm zibain.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dying.
I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dunda.
This is DJ Protege.
DJ Protege.
Don't go, I'm kutain. Tatezoma number, I'm futain. Kama ni nyama, I'm wekain. Unafanya nina baki, I'm zibain.
I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dying.
I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Sato magitha, nimeingia club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita kabiz. Kwani mama, what's up bana? Nika msho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter. Now let it be happen. Akadai kwa ni utika don't you are you. You can take my friend who nyima do. Izo ni rumors sma wachia gazeti. We kwa ni kunwa in carpet. Tonight I'm bebeng you kaki bitch. This la lays my design me bana. Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today. I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
Dunda eh. Dunda eh.
Night we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Night we are dunda eh.
We are dunda.
You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang. You can niku bang ah. You can niku bang.
Yalla new position every time me a dig it. Zima washa buda chesa na nari yati. Ah, buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Ah, buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Ah, buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Ah, buda chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dini babla. Pige muju kwani nini hola gala dance. Shike meza shike onanga yani double chance. Maumido fisika unarada kuna koto bond. You can niku bang ah, you can niku bang. You can niku bang ah, you can niku bang.
New position, new position, new position. Yalla new position, new position, new position, new position. Yalla new position. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani. Juu misi bane mina jua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famane wale wajanja. Kushutu kulie wanachora namba saba. Wana wanachora namba saba.
Shukuli wagri shukuli wali ten 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 ten. Nasema shukuli wagri shukuli wali ten ten ten. Yo katika dondosa. Natigyal rombosa. Rombosa kila mtu rombosa. Hey! Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Yalla new position, new position. Yalla new position, new position. Yalla new position, new position, new position, new position.
Yanks na my yanks, yanks na my yanks. We
bravo.
Sing it on it. Yanks na my yanks. Yanks na my yanks, we bravo. Sin you gonna drinks na my yanks. Yanks na my yanks, we bravo too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we bravo. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my madem weka mutu. Tene furahi de, kuna kiroro, weka mutu. Tene furahi de, kuko niroro na, weka mutu. Wana drinks na madem, awa tuna slide tu kwa madiem. Tukitafta marish kwa bagem. Tuna tuna nana wewe uko gem, yeah. Niko gem inde, nina pega poster inde. Missy kama ethics, it a change position. But pardon a kubeng. Yeah, you gonna drinks na my yanks. Yanks na my yanks, wait, come on. Then you gonna drinks na my yanks. Yanks na my yanks, wait, come on too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, wait, come on too.
Sini furahide, na kuna die game. Kasindano kame jambe. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogi ligi mbonyosu. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kana piga. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kana bendo, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makale kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni na mide.
Yanks na my yanks, yanks na my yanks, we bravo. Sini kona drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we bravo too. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we bravo. Sit up on a drinks na my dem. Drinks na my dem, we bravo too.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha ni kutest. Yone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress. Mjulu bang. Bend bend. Niku bang bang. Alejandro chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheda. Sio bomi nalipuka ni mavela. Tumepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika zimetufunga kijela. Rieng ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Kanipiga mate. Kanikwata waya. Kakonja na kapea miti. Kuna nduru gizani tititi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama ma. Santo, santo, kaka kaka. Nyundo msumeno tunapaka nana. Shhh. Nyonga nduru nduru. Cheza chini kawa iguru guru. We mtamuka askari nguru nguru. Bakora kakondani sini turu turu.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hivyo mashimekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua hivyo mashimekuna.
Nime come kwenye bez na kabla new moon. Dance all netwa kufaju. Nime come kwenye bez na kabla new moon. Dance all netwa kufaju. Bend your knee. Bend your shoulders, legs are teeth. Now in your order, I do the right, I do the left, I do the right.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna.
Here we go. Here we go, new style kufaju kwenye dancing floor. Nona watoto na wa mama kwenye maleso. Wanakatika kufaju is thing on the so. Ah, wewe ni deme bushika meza. Kwanza inama wanze kutingisha. Unanibamba mtoto wa Hadija. Chakukemba mtoto nchakukemba eh.
Akufaju, akufaju. Akila mtu wapandani kufaju. Uwe uko kwa kiti unajida. Na unajua ingoma imekuna. Akufaju, akufaju. Kila mtu
hapa ndani kufa tu. Wewe uko kwa kiti unajita na unajua hiyo.
Nataka nilebeba nje ambulance. Kesho ndo mbuke na mapambulas. Kikunwe sumu nisike pandulas. Angili isha, kena ribik ribik. Taka nilewe wente ambulans. Kesho ndo mbuke na mapambulas. Kikine shika nisike Pasa yende taka lewe ni Nisike
I need an ambulance, I need a girl dem. Kikwa nsele nka bandi antem. A doctor to come on the floor. But this girl a killer, she murder, she raw. No woman, no party, we said that before. I'm high and you're high, but we want some more. Me hands on your waist and my stick on your drum. Teach me, cause you
can't stop. Taka nilewe ambulance. Kisho na muke na mabambulas. Kikunye supu niske pandulas. Hangi kikisha, chena di big di big. Taka nilewe wente ambulance. Kisho na muke na mabambulas.
Sina time for rest to kusikarura. Niko papers jamaa leo ni kurarua. Kuzurura buda na nitambua. Niko famous kuharibu liza gafula. Kweli jana nilivuruga. Amelala juu ya mbuda rumuzas. Iyo lungula nipeleke runda jisina huruma.
Taka nilewe wente ambulance. Kisho nda muke na mababulas. Niko nye supu nisike pambulas. Hangi kiisha, jena repeat, repeat.
Taka nilewe waite ambulance. Kisho nda muke na mababulas. Niko nye supu nisike pambulas. Hangi kiisha, jena repeat, repeat.
Taka nilewe waite ambulance.
Leo ni kusereka,
I'm a bit, I'm a bit.
Leo tunawateka, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, I'm a bit. Leo tunakatesa, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, I'm a bit. Leo tunawateka, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, I'm a bit. Leo tunakatesa, I'm a bit, I'm a bit. I'm a bit, I'm a bit, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, 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 I'm a bit. Leo tunawateka, I'm a bit, I'm a bit, I'm a bit, I'm a bit, I'm a bit. Leo ni kusereka, I'm a bit, 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 I'm a bit. Leo tunakatesa, I'm a bit, I'm a bit.
Ex wangu anagonga miaka 60. Kenya ili ni bamba ni machiti. Kumewaka jopunguza pilipili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwanzi amejua ana akili. Na mademu wali acha kuniamini. Junatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Difikati level legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shiti. Mindo main plug nani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year jo form ni walami.
Leo ni kusengenga ama vip, ama vip. Leo tunawateka ama vip, ama vip. Leo ni kusereka ama vip, ama vip. Leo tunakatesa ama vip, ama vip. Leo ni kusengenga ama vip, ama vip. Leo tunawateka ama vip, ama vip. Leo ni kusereka ama vip, ama vip. Leo tunakatesa ama vip, ama vip.
Leo kanachekeshwa ama vip. Metoka janta bana luku joy kotiki. Anika drinks no mayengs wa sijifiche. Boto sifike kwenye gram do watishike. Benzigi ama vip tuwashike. Maji katwe bana gala lazima shikwe. Dogo mdogo bila teke tukatike. Tufike jake weke nyake ndani ya kiche. Hapa katwe futi bana ndo the mission. Nangaka tumeshika jiji ama vipi. Katuko 18 polaita parafiki. Bia mbili polisi tukiwa kiche. Kamechachisha leo swimming ni kwa deep end. Nacheza offense kiasi yake defense. Na wedha mbili za kunyemelea the female.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi.
Pate best na ma boys tumechill. Tunakata mizinga aluta. Na ma dem ongi kam na na. Tunakuanga girimba aluta. Na mawete te wete te boss utabaki umelola aluta. Tuko jing na majong na mafansa kubezwa na zoza aluta.
Ati from ziu kam ni aluta.
Atirian zapo nyoto ni mafuta. Shikisha njito ndio indizenge ustupa. Uliza guashiwa beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibona. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu sutabaki ukishonwa. Pige munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mangyo swapo wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke bendi. Bash iko fine chui ifike weekendi. Awa supo wate na wapiga parking. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Skills ako jabana na dice chui French kiss.
Pate best na maboys tumechill tunakata mizinga aluta. Na madem wakikam naona tunakuanga girimba aluta. Na mawe tete we tete boss utabaki umelola aluta. Tuko jingu majomu na mabrosa mungelwa
kana rada na wapili kana rien kama au na rada mbe ya beni sharien hapa niko sakata sakata kam sakata shika yoyo kama takapata kam sakata. She want a bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around squeeze and lock it up. Bend over stretch for the lock it up.
If you get step you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwa weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilithani hata. Jona rungu hata, mwa flani hapa. Piga punyeto akikaza kandi dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pina kichindri kani ngale hata. Christoph Raga dandanya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyun peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wanga na yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi tatu tatu. Mkogo bigi mini mruyo miupiga kibatu. Tingalingaling school bella ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pindi mejipin na makoro. Na kapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Hizo za kuo chezi kufakuo. Ziko na liangu shinda hata za mama kuo.
Diwa muranga na gidike tobo. Bodi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Nidhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademu kapedi mapengo.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyon peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Niko rien na vifuata ni uwa. Nimeshika na vifuata ni uwa.
Relax, it's official bila bowen. Tax, we step in, show them clacks. Kumelan, Buddha, let me show you the platter. Say relax, God, we owe him a lot. Na kani content, we downloaded a lot. Na vile na spit, they feel like I'm reloading a Glock. Shots fired, even none of them be poking, I'm blacked. Relax, no wicked mind, no wicked mind. We done him in this, not tense, we defined. Hatuna, whoa, whoa, we still blind. Top of the dope and the top of the rim, I'm feeling, I'm feeling alive. I say relax, woo, loaded, relax. Now it's official, be level when tax we step in. Show them clacks to Milan, Buddha, let me show you the black. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, set up my mind. Relax, whoa, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation am high, whoa, focus in on the eye. I say relax. Sifu mumba, yeah. My heart skips a bit, book my, yeah. Selling that high, utadhani na skook my dre. Yeah, ndio natambua. Situmba, yeah. Tunawatoa moshi, we not smoking it. Back to back, no limit how I'm throwing it. His precious blood, we done soaking it. He hopping it up, I'm provoking it. I say relax, woo. Hindo kendo na die. Got kwa majani, kele kendo kwa chai. Elevation, yendo kendo, I'm high. Nime focus na Christ, yendo na eye. I say relax, woo. Reloaded, relax. Now it's official, be level when tax we step in. Show them clacks, to Milan, Buddha, let me show you the blood. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We step in, siko keno mangwai.
and it go easy. Set on my mind, relax. Woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation of mind. Focus in on
me. She say she don't want no problem. She had my last song, that was a ringtone. Now this is like an easy touch. Before me talk, yeah, just give me a reason. So tell me what a man got to do to be next to you. Yeah. Oh, tell me what a man got to do to hold on to you. Yeah. Stuck you in there, watch how I send me, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, ni talipandeke. Stuck you in there, watch how I send me, nakufana wewe. And I cannot deny, way that you fly, ni talipandeke.
I got your tongue right now. I got a tongue right time.
Oh yeah, the man.
I got a tongue right time.
Who's it me more?
I got a tongue right time.
Oh yeah, the man.
I got a tongue right time.
Who's it me more?
I got a tongue right time.
Oh yeah, the man.
I got a tongue right time.
Who's it me more?
I got a tongue right time.
Man. Who's it me more? Oh yeah, the man. Who's it me more?
Your body shaped like an hourglass. Mtoto tam like a mananas. Making night boy want to bad bananas. Waza is on nanan girl.
So tell me what a man got to do to be next to you.
Yeah.
Oh, tell me what a man got to do to hold on to you.
Yeah.
Stuck you in there, watch how I say me, nakufana wewe. And the way that you fly, I cannot deny, nitalipandeke. Stuck you in there, waseme nakufana wewe.
Love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. give it all to you, give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing, it's sexy. Yeah, yeah, yeah. Call them on a phone, I mean I feel Nico Evo. Ay, ay, ay. Feel you gonna move, see a total nigga rainbow. Baby girl, suka mi video. Basi kam tunde man round, ika merigo. Kanibo, nita go bad ka animo. Kanibo,
tuki di shita di pita.
I got to you, my baby, yeah. You got to me, yeah, yeah. Me and you, my baby, yeah. Equals to me.
Baby, you
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protege Kenya.
See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki Kumis Nakamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Hold on me, look who had a kid dog and every day. Baby, why the mute so ever come my way? Mm. You make a grown man sad for sure. Now you do a mommy now, you know. Okay, on a me when she come up. Nani, nani, pack up, waro. Oh, baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah. See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. Miss Nakamu through, yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one.
Oh, na, na, na.
Niko maji kuza na uza ya haba. Kisha ukipinda utashika hiyo saba. Leta hiyo ikus masaya. Sasaba, sasaba, nitazama hata bila raba. Rungu na wapa, hata sina raba. Kajaba, kashada si unajua niko hana.
Kila msupa anadai ni masponyo, sponyo. Nini mboya jona hawa ro 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 ro. Cheki ule dema na nyonyo, nyonyo. Juzi nilimcheki tunakolo. Haya, najua atapenda hilolo. Anaringa kauna ganji ya wezi chapa ilale. Boy child cha muhimu ni uhai.
kusumbua na Jonas Lequin haifai. Anadai mini fuck boy tisho nimepiga washa ndoya kwani iko nini. Unataka ni kusuke kama Drake kwani wewe ndio kiki. Sare za ove tutasumbua na dilini.
Niko club niko majini nadai kukatika. Kila dem nasuka tu ni sponyo sponyo. Kila dem nadai tu ni sponyo sponyo. Kila dem nadai tu ni sponyo sponyo. Niko club niko majini nadai kukatika. Kila dem nasuka tu ni sponyo sponyo. Kila dem nadai tu ni sponyo sponyo.
Kaiko fiti basi guza minyo ah. Ka imeshika basi wacha finyo ah. Muviza leo bana ni manginyo ah. Form ya maodi na pia mayo ah. Wakila lisha makula ni wo ah. Bezi ni vela na ngem ni wrong ah. Adi mandugu wakuje na pong ah. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mangeus wanapenda kalungo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia toi wanapenda kalungo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mayo wanapenda kalongo ah. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos ni uonyeshi nani baba. Tutandeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga ah. Kwanya kweli ni kuonyeshe vifa ah. Upea tosheke yo vile nafa ah. Namba nane achore figa ah. Na ako truba na si magiza ah. Leo si jaba ni magiza ah. Leo za odi ni maisa ah. Akichekwa moro iza ah. Nasipicha apunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia magodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba ah. Cha mama ah. Sia mayo wanapenda kalongo.
Songa na sina pupa ni mali mina bonda bonda.
Haka kademka na katika tu nilika ona jana na mapati pati na kanaringa eti sika pati na vile nikadana eti sika pati
wanaringa wanaringa ringa ringa
na hata wanaringa
wanaringa ringa ringa
hawata wanaringa
mamita wana maringo ringo 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 ringo
na hata wanaringa.
Unaringa na kameka pume paka baby haiwezi. Unaninyima nyima unazema imefikia hiyo mwe.
Achani towe, achani towe towe, achani towe baby, achani towe towe, achani towe, achani towe towe, achani towe kila kitu baby towe towe.
Baby girl, baby girl,
uba ishafika.
Anaringa,
wana ringa ringa ringa,
wana ringa.
Tangu ni kuone, umeni changa msha. Swaga zako na mapozi, unakatu star. Oh, hey, unatoka mtangani we. Niseme nawe lugha gani, hapa Afrika ndo nyumbani. Sema uletewe kinywaji gani, yeah. I'm not a stranger, take it easy. Oh, yeah, yeah. Misbehave and give me a favor, my darling. Jungle love. Jungle love, touch me your love. Let me give you jungle love, jungle love. Let me give you jungle love, touch me your love. Let me give you jungle love.
Aye aye aye, let me give you some love. Let me give you jungle love. Aye aye aye, yeah aye aye aye. Let me give you some love. Let me give you jungle love.
So bright like a diamond. Your body Kim Kardashian. I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me Arrow Boy. Tonight you can call me Mr. Loverman. Sinanga shida mi. Kwetu wananita Mr. Chairman. Nesigida Dodoma. Kwenye rinda la Cinderella. Baby, kwa gala nyo. Let me give you jungle love. Yeah, yeah, yeah. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love.
Tamaa, anakutuka kana na kusema una maana ukijibu sawa. Unavyopenda ye na kupenda mimi, kama na natamani nikuibe. Alikupata ye kakukosa mimi, anachopasa ye akutunze.
Ananipa mima wenge kendo shere toto laki nai robari uswazi kote yendo ametawara sioni noma yani mbwana sobari akinipa sika time inakwala figa kamjaka yani bala nyuma rigi rigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri figa kamjaka yani bala nyuma rigi rigi kwa shanga kiuno ninasimama wima paka alfajiri.
Mutiana. When kiboko tunaeza sosiana, so go ahead and bust it down Thotiana. Hey, when do kiboko kuja international, toka local. I'm the hottest rapper right now for soko, in which two bad boys seem so dope. Oh lord, you entice me, and me backing down so unlikely. No side chick, I'll make you my wifey. Masa UTVP, they can't do it like me.
Unavyo katika shiro, yuma olivyo shona, loro, nikikupata, magodoro.
kato katika shiro yuma ulivyo shona doro nikikupata kwa godoro
kiboko sijamuona kama cheche yeah, yeah. Yani kiboko sijamuona kama cheche yani kiboko sijamuona kama cheche yani kiboko kiboko
tumedube yani tumedube kuzia kila hii kiuno chake cha kipekee kiuno chake cha kipekee yani figa nane kamili. Tena magari na bichana usiku na mchana washika dau na wasani mimi na mlaumu mama yako uloriti matatizo uzuri wako swa sayari
is DJ Protégé.
Someone called Ola Betty Porter. I'm don't even see it.
baby I'm mad over you. Kila kukicha sibadiliki, ulini chengo kafunga na bao. Nasoma kama gazeti kwetu getu, mari papa mpo wanataka date. Ni wape number, me I'll never date again. Your love I can't betray. Kachupa nimejiga kila time, machungu moyoni nikingoja. Niliapa kila time, I'll fight for your love like a soldier. Oh mi nigga, wait up oh mi nigga. Naisi tu kukata maje, maje, maje. I say oh mi nigga, wait up oh mi nigga. Naisi tu kukata maje, maje.
Say I miss my body and you say you want my back. Think my wood dead when you did all of that. Just drink off your liquor cause you did all of that. Anyway, you say you miss me wanna come around. Hey, you want come back? No you don't. Hey, how much girl they in your phone? Hey, come on and them I leave me alone. Hey, I was blind to you. I was blind to you. I was weak to you, now you want me. Nice for what? Drink off your liquor cause you can't get it back. I still love you, but I can't get it back. Human time, I can't get it back. You better live with the Arab boy, where you shot.
Yeah, I'll say, for me, nigga. Wait up, for me, nigga. Nice to cook at a magic, magic, magic. I'll say, for me, nigga. Wait up, for me, nigga. Nice to cook at a magic.
Follow the life of the party, DJ Protégé, on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protégé Kenya.
This is DJ Protégé.
Nimepitia majanga makubwa, lakini Mungu halali. Ningepotea nisipatikane, lakini Mungu halali. Nasema kweli oh.
This is DJ
Protégé. 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 Binadamu hanitishi, natembea kwa imani kwa neema nasimama, ila mamba ni salama. Binadamu hanitishi, mimi natembea kwa imani. Nimepitia majanga makubwa, lakini Mungu halali. Ningepotea nisipatikane, lakini Mungu halali. Nasema kweli
oh.
Where I
malizi. Mimba wakisha na bado miwa zima. Ambia Kenya Powers taki stima. Zangu chio tamo luwezi zima. Flow ndani ya tamo siyezi poa. Hizi roots deep sana bana. Hata wale wa shamba wa kushrap kuna venya wezi ngoa. Najipenda sana siyezi yowa. Kifanyi kazi kame waka. Yufanyi kazi misi waka. Si trash lakini bado naitaka. Nikipanda stage wanaitana. Nikishuka wanajua ni meimoda. Bila suti ni coefficient. Mabao nyingi check his scoreboard. Ubao kibao no wanda wana chalk.
Asimu kalia. Asimu kalia. Asimu kalia. Asimu kalia.
Kami waka sana bana. Kami waka sana bana.
Asimu kalia. Asimu kalia. Asimu kalia. Asimu kalia.
Kami waka sana bana. Kami waka sana bana.
Ula la la. Hiraia bado nasikia imedos ban. Kula rana. Anda eja damjetoboa kuvote ban. Mapolitisho na metugeuza machete. Venye uku kwa street daily wana tupanga. Manguruwe sana wanajikanga. Big brother tangu ni kuwe mchanga. So mini Isa we ni Habib na manga. Shonya Loka, Villa Ross,
Villa Ross.
Camp Whiskey, Nasinjiski, Good MC, Uliza Shinsky. Hey, ni mimi peke. Victoria boy design muse. Izi samati wanadai squeezy mini mselfie. Wamesau kukiwa stage. Late night nikipiga show awa. Walikuwa pale chini wakipiga ma selfie. Hauko shua shika njefi. 50-50 adio bleki.
This is DJ Prodigy.
Ambia promoter, let a showman. Left is winter, mindo snowman.
This is DJ Prodigy.
Mbona bauza wa ziji jumido nikona doma.
Asimu kolia. Asimu kolia. Asimu kolia. Asimu kolia.
Kami waka sana bana. Kami waka sana bana.
Asimu kolia. Asimu kolia. Asimu kolia.
When I look around, I don't see a frown. Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one.
Only one.
I came to spend some cash and make new friends. To keep on guys, let's take you away, far, far away,
far away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away,
take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away,
take you.
Jump on the wave, let it take you away.
Jump on it,
far, far away.
Watch your wasiwasi, ma already picked you. I'm verified peer, tick blue. Wiki mzima bana bana, buda make a killing. Sai bana bana bana, buda make a shilling. Kama siyo ganji tembea. Sai kama flag na prepare. Remy boy, sote na kachumbari. Tuko wote, ongeza maji ya ugali. Fili to LM, fuko sili to sele. Lete maji tele, chungana na mchele. Mother, si stress no more. Mambo ya marint no more. Wari wari adishi no more. Niko niko na majo.
When I look around, I don't see you from. Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one.
Only one.
I came to spend some cash and make new friends. To keep on guys, let's take you away, far, far away.
Far away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Far, far away. I am singing that now. The king is background. I'm with this little chick. I had to bring her back round. Where my drink? I'm about to drink it back now. I'm feeling like a star today. I'm a ball today. I'm drunk. I drank a lot of alcohol today. Smoke all kind of marijuana out the jar today. Time to blaze, ride a wave and go far away. I'm dancing with this bro. I gave a call today. She from Africa. Got ass on her. Go all the way in, in. I'm having a good time. Everybody dancing, smiling. That's a good sign. I'm about to turn all the way. Bought a quarter pound, I'm trying to burn all today. Low my money, burning what I earn all today. Cause I'm having so much fun, I'm about to throw
when
up.
When I look around, I don't see you from. Everybody's having the time of their lives. Correct me if I'm wrong, but I'm not the only one.
Only one.
I came to spend some cash and make new friends. To keep on the ease, let's take you away, far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Take you away,
far, far away. Jump on the wave, let it take you away.
Far, far away.
Cause you ride in the party, me chill.
na kabinti, form ni mingi, hadi anashanga na sisi kila siku ya wiki. Get tipsy, na niki get down, I blow it all on the whiskey. Jack DJ me, na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa dem levy. Ish too crazy, kukumbuka siwezi. Niliji get home, juu ya bed, nime blex. Sima so, ni mangire. Zime na, dem moja wa wile. Zime na, na matasuka matile. Zime na, mara kwanza ya pile. Zime na, sima so, ni mangire. Zime na, dem moja wa wile. Zime na, na matasuka matile. Zime na, mara kwanza ya pile.
Nipe micro tasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nitawandalia karam. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gode teipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha tuwa top. Asha nikalia lab.
Sima so ni mangire. Zime nice. Dem moja wawile. Zime nice. Na mataska mapile. Zime nice. Mara kwanza ya pile. Zime nice. Sima so ni mangire. Zime nice. Dem moja wawile. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice.
Me, nimechele na diba. Juu watu uko mbele wako maji kama tap. Na kesho niko wax, babenye zime nice. Itabidi nime flash mdosi. Aki call back, aki anani siokoti. Niko kandia ufa na kelele ya mboki. Kama ni mgori, basi kesi badai. Wow, niko cloud 9, wase niko high.
Sima so ni mangire. Zime nice, dem moja wawile. Zime nice, na mataska mapile. Zime nice, mara kwanza ya pile. Zime nice, sima so ni mangire. Zime nice, dem moja wawile. Zime nice, na mataska mapile. Zime nice, mara kwanza ya pile.
Bila mfupa, unavyokata Malkia fali pupa, wako nimedata. Sura changa changa, gozi ya koko bata. Shepun palisi ya sanga, yani swadapta. Wangu moyo, utaupeleka puta.
Anja kukosa,
sinyora miyambo. My mama sita.
Sura
toto visi kuti kuti. Madwiti twiti. Kameja zia katikati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy mi ya misifungi breki. Chuki chiki chiki. Uwe mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Uwe mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukichutama.
Pepete, ipepe.
Tukufikisha haji na potaka. Basi ongeza majonjo. Leo taratibu misi na garaka. Mpaka majogo. I love the way God you call me daddy.
You turn me to neo.
Fundi wako wa mapezi chumbani.
Mandigo ningo.
Niko geleka msumari.
Kwa nyundo ya komeo.
Nizungushie kausuka. Katoto visi kuti kuti. Madwiti twiti. Kameja siya katikati. Yani tiki tiki. Kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti. Speedy mi ya misifungi breki. Tuki chiki chiki. Hey mama.
Pepete, ipepe, pepete.
Ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete.
Pepete ukichutama.
Pepete, pepete.
Inyango inyango ya. Pepete, pepete. Pepete, pepete. Pepete, pepete. Pepete, pepete. Akatika katika na ingo manoma. Na ingo manoma. Akatika katika na ingo manoma.
Majina noma tu kwenye ID. Hazifanani tu kwenye ID. Wanajifanya katuma VIP. Chota sana kwenye Insta, Snapchat, ama Twitter. Deli wako klabu kata maji. Na keja yake ilikatwa maji. Wakipanda ndege tuma selfie. Wameshinda mbaka wale wasafi. Wana tu mix kama kafi. Na deli morning kama shafi. Wana DJ
wanajichocha, 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 hawanaga kitu, wanajichocha, 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 hawana mashu, wanajichocha.
Nga kuhusu tu maganji bro, history basi wewe kuhusu jo, ukipenda the don't da, Mr. Money Bags bado na pamba na basi misimo, nina piga masinema pale desimo, salamu za mapesa nina shikamo, marasaba, marahaba, mini 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 manimo, nipate na maganji mini animo, na kama ni maganji mina getimo, story za mababa misimo, story za machocha wacha brother, funga domo tupatane kwa kiwanja, mitaa katikati kwa wajanja, propaganda na bado na wamata.
Wanajichocha, 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 hawanaga kitu, wanajichocha, 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 wanajichocha.
Asi unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Kena si unikosa msupo si stress. Kama reni.
This is DJ Protégé.
Follow the life of the party, DJ Protégé, on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Protégé Kenya.
Nasioni kosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Kena si unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma.
Namukia niko Insta. Tupa na kusuka nuna dinda. Ringa vile diva na tatisha. Twitter pana dhani ndalalisha. Chuma ona uyu. Ako dance wa mebeba. Ona uyu. Ako japa na mavela. Ona uyu. Kiunginyo na wakemba. Mshike kiuno kwanza. Twende dada blanda.
Nasi unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Kena si unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena benda sani zoma.
Napenda zoma. Unanilenga na umevai luku tu. Nadai wifi geja na zuku tu. Nakudiemu alai unadai nugu tu. Ikipita nkawe wacha juju. Boy child ashara usha dudu ju. Sponsor ashara usha jodudu ju. Nakudiemu alai unadai nugu tu.
Kemba tutu akufiti shikisha njugu na njiti. Cheki bro washa shasha adi moro. Bila ticha kuna shule kuja daro. Nyanya sh puff puff. Orosho piga shodol kuna giza. Ziki nice tuji nice uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap depo kembe tap.
Nasi unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Kena si unikosa msupo si stress. Kama reni kisha basi unipe. Najue ni diva lazima ni spend. Hata kani mita Mr. Bagin. Game basi pale Instagram be. Bena benda sani zoma. Pale Instagram be. Bena benda sani zoma.
Unaringa kucheki kwa mtana kamini na madonga.
Na madonga.
Izo lips na mahips nisha ziganga.
Nisha ziganga.
Nita kupigia simu baby kweli tutabonga.
Tutabonga.
Super kwa mta usha tusonda.
Usha tusonda.
Kuna kasponsa Canada usha kabonda.
Canada usha kabonda.
Kuna kale kako maji kamekonda. Nimeka soma vizuri kana pena anaconda.
Kana pena anaconda.
Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Mina like your attention, fatal attraction.
Niki chiki nyuma my credential.
Fit on a mention, booga my relation.
Nisipa like cool attention.
Mina like protection, when need addiction.
Chini ya maji confidential.
Chini ya maji tuna connect. When your wife is that disconnect. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Baby girl, una ni mada. Una ni mada. Vile una dance, vile una shake, vile una vibe, una ni mada da da.
Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha, tingisha like you got no spine. Like you got no spine.
Tingisha, tingisha.
Banana, mi nayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, si upandana. Banana, mi nayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Maribala na zinyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka netachoma mboto. Nikidutu nikinyanya napoteza toko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko. Yandwa tapo machapo mbake towe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote yopa na lofta na piga koto. San big wara lofta upaka na joto.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Shandana, kanyemlena inabidia weke lawama. Toka tiki cheki mbanga basi ulala. Toto yako yeke fiti ndai kulala. Anda wota na kwambia shaitangaza. Na kwambia shaitangaza. Nina nereka mnashada tutewashana. Pale zabe macho zangu zimenyanana. Iku ready imestedi nani.
Banana, minayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Pate meti yako lead bila kupata wafis. Kwanza kenza story za matapatapa ndani ya buu. Nonda kumdandia, tamdandia mbaka kesha. Tinguna nadaisha mbako bigi kamepewa. Dona nadandia ndai ura ura don don. Dona nachangia nguai uya uya don don. Lapo na kazi nguai uya uya don don.
Banana, minayo basi tunabandana. Hapo nyuma nasibika minafandana. Sana kila day bano naitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Me a gino chini ya maji usinene. Me good times naka vibe everywhere. Oh girl you untouchable now. When the queen ukigusa dance floor. Since you make your own door. You don't need no man no. Oh girl you untouchable. Oh, you're the queen ukigusa dance floor. And you make your own door. You don't need no man no. Kwenye rinda. And you need no ma aunt tryna buy you something, girl. No wonder una dinda.
Si sorry, ya basi story. Umeformulate, umecontrole. Si sorry, ya basi story. Umeformulate, umecontrole.
Oh girl, you untouchable. Oh, oh. You're the queen uki gusa dance floor. And you make your own door.
shingo.
DJ Protégé.
Watch my love, love you bye, love you bye. Why you was it for single, single? Walking on and now it was it I, was it I? Yeah, why? Ukitembe ya nyumba bingi bingi itofuni kipini shanga bangili nani pagami kiwili wili tukiwa wawili 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 miundo kihindi chori chori napyojua kulisaga kachiri nani pagami kiwili wili tukiwa wawili wawili wawili
waonyesho navyodondosha kapota boki unobambucha wamera ukamini likesha walikutaka wakakukosa ehe
dondosha idondosha yo.
Don't know, fanya kunijachafya, nizidi wehuka.
Nyonga umejaliwa, kakumba mama. Utamu sukari ya miwa, uko mwanana. Weli umetunukiwa, we mwanalana. Kumesha wanokufizia, waonyesha.
Highway, nyonga sogeze. Highway, nisebenze benze. Highway, haya jibebe bebe, haiwe. Fanyo na dege dege, haiwe. Gile geze geze, haiwe.
This is DJ Protégé.
Dondosha, idondosha yo. Idondosha yo.
Dondosha,
idondosha yo. Idondosha, idondosha yo.
Sifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 vimbada.
legeza ki unoni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza steki ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza zigo ni pekeje
pekeje
legeza legeza
mam
legeza dia bani pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
pekeje pekeje wa pekeje
pekeje
pekeje pekeje pekeje
pekeje
wanabebwa na ubaka ndo maskuta ile bako ya makaji mindo gaskuka kauka spe ikitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mando miukuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani weekend lazima utoe form na mamle na wakilandi sisi tuwa bombom
Ise uzembe na lazima iwaweze kabika koblein na kajongeze wazeze Shika zigo kwa mabrana ukaze Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai Legeza, legeza, legeza ki unoni pekeje Legeza, legeza, legeza steki ni pekeje
huruma mirako baby zime nice na chachisha na shika jaba tuto zime jaba hasha tuko na Ruth Siza Karona Natasha zikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole Chalkido ana spin na maye
na maye
kani dem ana spin na maye
na maye
kakiwa manashikisha na maye Najuka dupa umefunga nipe dhudha yo Kisi nganga choka chini njiki kiangu kimese Nipe sita mili mili wa mnyonyezi nikupe Ukimbleki naanza kukukuza unaple Na kudema dema ni kushike filthy wa high Chal kito kwenye mic na zitema kwenye flow Tuwa bamba mnipe nduru ni washo niki flow
Ni washo niki flow Ni washo niki flow
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlambe
Wamnyonye
Wamlole Masilba
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda figure fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda
Yo,
this is DJ Protégé.
Yeah.
This is DJ Protégé. This is DJ Protégé.
So much. Yeah.
Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's so tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man I call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it and mad me. Hey, dick mommy, back it up for me. Hey.
Anything
miss, I
do it gladly.
ringi na nyagoro alafu kuwe solo kwanza kiwa momo buda na mchongo macho zako ndogo chongo na mimboko mbaka usogo dema kiwa kampwa na stone proper alafu kiwa batu anadondosa pale downtown anadondosa pale down kudondosa
venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fana ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
niko kigali yo shamba na chuna mboka nijijaza kwa chupa ya Johnny Walker ninataki ya mayangu na riang nazi tuna kama chengu kunyanda upigwa mboka ukumanga kwa tuzangu za mboka kuna panya supaka takula nyoka wakichaka kitanda likona sofa chapa chapa kichapa na chia
broma venye ujibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda figa fana ni dangerous miudai miudai miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
Wambulu, luku, washa kindukulu Kam tukijani ni kupike mapipoko Pali Instagram, jata tisha na kimboto Venyo na watesa mina penda Mangoko, mangoto, malokol Siko kwa mosho, orosho Madiva zime budi na nikuru Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto Vurugu kukaba kwa kila maungu
Wanga venyo mejibeba, nga miudai, miudai Miupenda na penda chako Venye uicheza, nga miudai, miudai Miupenda na penda Figa fana ni dangerous Miudai, miudai, miupenda na penda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda miupenda na penda
This is DJ Protégé